maxfuuda abdullahi oo ah wakiilka deegaanka ada masajida ee galbeedka ismaamulka wajir ayaa maanta waxa ay xaflad u qabatay shacabka deegaankaasi iyadoo sidoo kale bulshada halkaasii isugu imaadeena ay ku amaaneen in dib ugu soo laabato sidoo kalena ay uga mahadceliso odayntii ay u codeeyeen doorashadii la soo dhaafay
haddii ay shalay la soo doortay filmaanta waalidiintii ayaa ugu mahadcelinayaa oo ku mahadsan tahay waayo ku sida ugu doortay waa lagu sheegay meeshii waa la soo doortay ee xaflad ay gaabadaro oo cago masaajida isku soo bixiyo waa nukun hadda ayaa nukun maanta haddaan ay raacayo masaajida tani waxay i tusaysaa inaanba rag dambaba dooran doonin gabar mooyeen rag dambaba aan dooran dooninba taas ay tusaysaa gabadha maanta raggii hore ayaan soo dooran doonay waxba ay naga tustay meesha insha allah ilaah barakeeno anaga u dooranay
markii aan ku doodaynay gabdhahana iskuul hala geeyo tacliin hala baro waad og tihiin gabadhii wili markay imaato runti markaan ka hadalno gabdhaha inay maaragtay ka faa'iido badan yihiin
aadaad u mahadsantihin maxaa yeelay taariikhda waxaa ku qoran naagihii soo galay m c a waa saddex hadda ka horo mid laga boqol kasoo gashay oo kansala nimo kasoo gashay iyo maxfuudo iyo dahaba oo kusoo galeen mcnimo yani devolutionka cusuban maxfuudo markii lasoo dooranay annaga geedi socod badanaan marne waxaan aasaasnay wax la dhaha wajia women council wajia women council ma aha lama tartamayna ragga laakiin raggaan rabnaa inaan wax u sheegna oon dhahna gabdhaha ximan ay leeyihiin ximantoodaha la siiya
qaar ka mid ah madaxdii halkaasi ka hadashay oo u bannaa mudanayaasha deegaanada kala duwan ee wajeer ayaa u ballan qaaday maxfuuda inay ku garab istaagi doonaan shaqada ay shacabkeeda u hayso wax walbo bulshada dan u ahna ay ku garab siin doonaan
walaalayaal fursaddan waxaa la siisay walaashay maxfuuda oo adinka idin mahadcelinayso oo maaragtay doorashadii aad soo doorateen oo idinku mahadcelinayso maxaa yeelay qofkii waa mahadsanta kale ee ku dhaha waa qayb weyn weeye hunguriga waxaa ka horeeya waa mahadsan tahay marka maxfuuda hongera
madam maxfuuda waxaan leenahay dadkaaga aad bay kuu jecel yihiin qorxadaan la joogo hadday sidaan kugu soo wada baxeen hadda idoo la joogo aad iyo aaday dadkaaga kuu jecel yihiin walaalay dadkaaga si wanaagsan ula dhaqo insha allah tacaala si wanaagsan wixii yar lasoo helo dadka badana horta meesha ha u malinina in xoolo badan ay yaalaan wax yar baa lasoo helaa wixii yar lasoo helo waxaarna walaashahayn ummadda sida wanaagsan oo midnimona ay ku jirto ugu dhaq ilaahay intuu kuu ogyahayn waxaad u qaban karto u qaba insha allah
cabdilla yuusuf afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer ayaa sheegay inuu maxfuuda ku garab siin doono dadaal walba ay bulshada ku horumarinayso sidoo kalena hindisa sharciyadyada baarlamaanka la keeno oo bulshada dan wahna la marin doono
honorable maxfuuda waa qofkii m c a oo lasoo doortay ugu horeeyey oo wajeer oo dadkii soo doortay ugu soo noqday maxaad celin soshjacmama soshaymaha assembliga dadweynaha iyo executive-ka taa iyada waana ugi xaqiijinaynaa waqti baay u baahan tahay amise dul qaadana aan isfarna laakiin country waa countigeenna anaga baa wixii oo dhib ah inaan xarin loo u baahan yahay taas insha allahu tacaala waa ku dadaalayna
dambeyntiina wakiilka deegaanka adam masaajida marwan maxfuud oo halkaasi ka hadashay ayaa u mahad celisay bulshada iyadoo sidoo kalena sheegtay inay laba jibaari doonto dadaalka.
Mimi ndio msichana mama wa kwanza alipochaguliwa katika Wajir County. Wa pili tuko wawili, mwenzangu pia alichaguliwa ni wa banane. Kile ilinifanya nifanye hii hafla ni kufurahisha wenye walinichagua na kujifurahisha mwenyewe pia. Yale maendeleo kidogo ilifanyika hapa katika county, ile ward base kidogo ilifanywa, nafikiri Rera Adam Sajida ni shahidi yangu. Wakina mama ndio niliwapea, ni kweli ama uongo? Mama Odinga ni hansiye ragmasi netakala waxanidin le Adam Sajida isqabsi majiro walaalana na siyaasa way dhamaatay sanadaan laga jooga ninki isoo doortee ninkaan isoo dooranin kulli MCA-n wa nini ni MCA kila mtu si MCA ya family moja, mimi ni MCA ya hapo wale walmiga dogodi ya darod eji ya juran kila mahali.
Sikastaba ha noqotay wa markii ugu horeysay oo madax laga soo doortay wajeer bulshada dib ugu soo laabto sidoo kale uga mahadceliyo odayntii ay u codayeen codadkooda. Cabdiraxmaan Muawiye, warbaahinta Ismaamulka Wajeer.